regala neza munono jamu Bwendo mwinge mwana muvo Na mwendo mainge matagambula Naye watana kumunoe Regala neza munono jamu Bwendo mwinge mwana muvo Na mwendo mainge matagambula Bane vavyo na dani elewe Kendo kege rawama wendo Bane vavyo na dani elewe Kendo kege rawama wendo Negi wako sana wena mundo Uraliligana amosea Negi wako sana wena mundo Uraliligana amosea
Ijinia Mutunga Mwene kalembwane superstars Yegaze muna
Tuena netana kumonoe Nwai witekela nevivando Uona na vine ngochoro Mwamba kuwa nendo hito Tuena netana kumonoe Nwai witekela nevivando Uona na vine ngochoro Mwamba kuwa nendo hito Bane vavyo na dani elewe Kendo kege rawama wendo Bane vavyo na dani elewe Kendo kege rawama wendo Negi wako sana wena mundo Uraliligana amosea Negi wako sana wena mundo Uraliligana amosea
Wambuwa wakileleshwa Kila unguzia nikezase Oya kitu
Wazingize muno hivi kwenyo Ainundo wange waza utawa Weiwe aini matwana Eko kutumea nandaka utroa Wazingize muno hivi kwenyo Ainundo wange waza utawa Weiwe aini matwana Eko kutumea nandaka utroa Bane vavyo na dani elewe Kendo kege rawama wendo Bane vavyo na dani elewe Kendo kege rawama wendo Negi wako sana wena mundo Uraliligana amosea Negi wako sana wena mundo Uraliligana amosea
Mwene singino kubles Kibugo markets Ola kena
Mililo yuka itina Alama kuya ume wako Oyu kila mundo wena kwake Kime kulamba nuga ambela Mililo yuka itina Alama kuya ume wako Oyu kila mundo wena kwake Kime kulamba nuga ambela Bane vavyo na dani elewe Kendo kege rawama wendo Bane vavyo na dani elewe Kendo kege rawama wendo Negi wako sana wena mundo Uraliligana amosea Negi wako sana wena mundo Uraliligana amosea
Mazda guma kalembera Agwede noria kwa ya kirio vali
Nina utavite kuzondwa Tio ndeme wa moyo niwe Vati ndo nagaya kele Ni wale kile we vati yako Nina utavite kuzondwa Tio ndeme wa moyo niwe Vati ndo nagaya kele Ni wale kile we vati yako Bane vavyo na dani elewe Kendo kege rawama wendo Bane vavyo na dani elewe Kendo kege rawama wendo Negi wako sana wena mundo Uraliligana amosea Negi wako sana wena mundo Uraliligana amosea
Pato mudriwe eh? Mwende jia masipamu lukia matiliko
Mimi naunga ye mkono
Uona angu kutaka Weze wa wendi ya nevena Batinga ine wazio ngavima Neza andazanga tuangali Uona angu kutaka Weze wa wendi ya nevena Batinga ine wazio ngavima Neza andazanga tuangali Bane vavyo na dani elewe Kendo kege rawama wendo Bane vavyo na dani elewe Kendo kege rawama wendo Negi wako sana wena mundo ura liligana amosea negi wako sana we na mundo ura liligana amosea
Steve Mwanua kilele kwa ndumbe businessman
uona maudho kumakwa na nega usio mwanua na wazia wakala umbigie maisha mbams endo suti undoe kanguweke uona maudho kumakwa na nega usio mwanua na wazia wakala umbigie maisha mbams endo suti undoe kanguweke Bane vavyo na dani eleve Kendo kigira wa mawendo Bane vavyo na dani eleve Kendo kigira wa mawendo Negi wako sana we na mundo Ura liligana amosea Negi wako sana we na mundo Ura liligana amosea
Ikimamba sana kwa viduru wewa
Katana elektroniki Fiedha Nairobi
Kasim,
kasim, kasim, kasim, kasim, kasim, kasim, kasim, kasim, kasim, kasim, kasim, kasim,
Sana sengalama